mhlabeni kaJehova sivina ngempela nisibekele bonke isinyoni sihleze emthini alithethelela zonke izingane zakho obalana kusemhlabeni sivina isitolele
I'm a sex, sex, baby.